ushekani jingala ibohile.
Inarenziba jina mihumwa kakule. Kanendo mpana purwa ambi amukela.
Mbila vile
I'm not gonna lie.